see online, baba, see online. Yes.
Ukairunga nwetu. Ukairunga.